Artist Tamman Bayane Gan had do Bakan America Jiracha Bakani for Bank and Case Via de Rujaja, Korean Sima to Kopa Ujert. At the Korean Tunjet to Tirukatin to Nemi to Kuma to Petrofagasi, and the Satu Amato Gutan Tinerge, Yalanemitim.
Korean Simana Hartla Ethiopia Hotel Gazette, the Satu Taudu Kenin, Artistic Kapsaka to the Tamman Bayane, some Batafulle Kenya, Finfinesena, Barresa Kore Kanakatan, Oboid Nakacho Kabede. Kopina da kan guyala mafturu kinda jirachu sadubatan
lerejim amatat andinetin fikrin metchachal na metchatasabin sitab kelore
wogoti eraf tokuma jalal waldanda ufi waliyadu lallabata ture ummata tokko etiopian tokko ejenna jedu kaqabu gos amanti itu addanin basin kaqabsa ture tamay bayene da jidan Misenza Korea Simanna Kabiran University Finfinnet Gargara Professor Akataan Nabiyu Bayu Tamman Biyetti Debiun Mumichi Ministera Abiy Ahmed Yero America Tumalani Turan Kanisan Dubbatanif Ragata Ajiran Dutaan Parti Samayawi Misenza Korea Simanna Oboye Siwasa Asafa Gamasanin Immi Namni Marti Tidat Dabajiru Ethiopia Umma Tokumar Jalalli Ak Olka Uf Fedi jururati jiran jibbi fi shakkin amman dura ture dabame lammi biyetti marti harka wal qabachuudan carra biyi kenya gara fulduratti qabdutti ceesisuudha jedhaniiru simannaan kunis biyya fi yaadurra kammadde jedhan Dr. Abiy Ahmed lammi wan Ethiopia fi kanneen hidda dhalata Ethiopia xatu qabani biyya laa keessa jiraatan akka biyya isaaniitti deebi'aniif ega afeerranii booda nama hedduu deebi'aa jira Guyara artisti bekam tu alam sahar wadajo waggat era biyam ba egatur tebod har adebite jirti jat amal laskacu amma finfinnera.